Sure. Sinajua tukianza hii shit. Sio sengi alikuwa naaminia. Na sai tuko mali tunadai yani. Na badaa sana hate yani tunachiki kwa macho zao bro. Sure. Dream ni ya kutoka kwa block. East mpaka London. Kwa nini kesho? Jo.
Yo, nakumbuka wakitubanda kuperform. Sai crowd zote ngoma zetu sing along. Ilibidi ni kuwa strong. It take time, sai foundation iko strong. Nakumbuka wakitubanda kuperform. Sai crowd zote ngoma zetu sing along. Ilibidi ni kuwa strong. Ili take time, sai foundation iko strong. Ilibidi ni go harder, ni go home, ni go home. Daily najituma sisa mission kanko song, kanko song. Mama anani need back home. Utadhani niko Italy vile day na Rome. Cause the streets wana nawe mini king kama Von. Na mwenye metambua kama ntoy kwa hii throne. Tuli take losses but still tuli born. Kizian lipo the pressure was bad to the bone. Makosa yangu she was never wrong. Kini miss skiza my song. East mpaka London hiyo Johnny Johnny Long. Nimekuwa nikifuata my destiny since I was born.
Makosa yangu, she's never wrong. Ukini miss, sikiza my song. East mpaka London hiyo, Johnny Johnny Long. Nimekuwa nikifuata my destiny since I was born.
Nakumbuka wakitubanda kuperform. Sai crowd zote ngoma zetu sing along. Ilibidi ni kuwa strong. Ili take time, sai foundation iko strong. Nakumbuka wakitubanda kuperform. Sai crowd zote ngoma zetu sing along. Ilibidi ni kuwa strong. Ili take time, sai foundation iko strong.
Nimekuwa kwa game approximately 7 years. Nilikuwa nagopa kurap. Nitoa hiyo fear na jirang kama MC na matrack wanazisikia. Nikona worst background vitu jos na katsia. Fanbase meshika sezi tembea CBD. Mafans wa makinika wanajua dick figure linea ni my day ones. Nikitoma link wan share link. Fam will be proud wakiniona kwa big screen. I'm the big bro, take out all my lil sis. I got two bros wako on this rap thing. Not today or tomorrow but time yako ita come. So ni east back a London, be aware tuna come. I'm the big bro, take out all my lil sis. I got two bros wako on this rap thing. Not today or tomorrow but time yako ita come. So ni east back a London, be aware tuna come.
Nakumbuka wakitubanda kuperform. Sai crowd zote ngoma zetu sing along. Ilibidi ni kuwa strong. Ili take time, sai foundation iko strong. Nakumbuka wakitubanda kuperform. Sai crowd zote ngoma zetu sing along. Ilibidi ni kuwa strong. Ili take time, sai foundation iko strong.
Another Gbedu from NigerPickup.com.